Get busy. Nobody swings a rasta do nigga such as smoke catches. Along with Jasha and Rafik Bagambi.
I can't let you go. I can't let you go. I can't let you go.
So wonderful, his creation. He created you, girl, better than his image. He created you beautiful. Ijobere nanye. Tutuwa mu mulavu nkawa aboti mo tempo. Kula miungu sizi nkawa shaurina habuda. Haza tukule hamu yukunde rini wankore jendo. Tumachi ngamu mulavu nkempale nore chindo. Tindi kule kadia kumali umulavu nkumu kunda yewondo. Tukunde yu pinere ninkeyo mbizine nyondo. Ninyenda kwele kera very pacific man responsible not desperado. Haba ikwenda wale cheti unira of justin vihagaga nkimondo. Beautiful nuntambe istiria. You are pini kila ikpanadu. Kuli nduga hundi afa. Nina kutule mkubele mkumu nyongorgo mbiondo. Kali kuwazo mudamu ya please don't use dirdo. Sweet girl you my baby to be dando. Tule mundu kongani nzaku makweche nga komando. Tindu kule kuhukwa sansa daguma ni umulavu kumu ya kuzana brushido. Sweet angel, you shining like a blessed candle. Please ni violate me under darkness wa big shadow. Rukundo ya undu mbenga tonado ya antina katopedo. I love you girl because you like sweet avocado.
I can't let you go. I can't let you go.
Kwesele firmu kwa ukula boba shamaza. Ulinke chumulechu kusinge urujaha balaza. Siso wala kuwa kolo luna kumbeera mkuloza. Uriowebe yo kusinge za bunefeza. Nitina kumunya kuru kwa likunda karo komweza. Wichizo kama mkuno wa nyinda hila nstori nyofuza. Ninyena kwe rekundensi ya kugambewa hamabusa. Kumula of secrets gara ma emotional advisor. Really girl I can't imagine when we are together. Figure when a peeps are you kidding so feel girl like a freezer. Kundi kulewa mruguwa magezo shote na lebe mea hameza. Ninza kushuri bo mkazu wanje kwa tindesho mire bufaza. Gini okoje don't fear demu zetu mire body inspector wa humanizer. Instilia sasa no mukara stado love ya data kuya uze mpoza. Love garden ame insect gore chumuri cha roza. Me was still in my mama ready on regal me dream it like Martin Rosa.
I can't let you go. I can't let you go. I can't let you go.
Nizaguma kule mirunga kidinapa. Hakuwa ni kunaka wa kulisto na papa. Gwedali ngiri kubia wentiru mtageti nga sniper. Gwenda kuna wali kula nizaguma kuhicho mchupa. Umurikundu ya jini wetimuka na pala na kizembe wanakapa. Gwenumu isha kufura nyo urunya flow rapa. Amu gwena kuni ina rap kwa mnu tefeka rapa. Kale mano tanishiri kabro damage kwa kwa nge mwetezwe biapa. Amu ipeni yu my paper. Gundu ya wanengaza mama anu kumasini ane chile cha sapa. Ini chemistry kultetivu analysis gali yu my dropper. Nikunda kwa tu ende mecho mbinke ya sripa. Amu note burumba taikanu sipu ila ike sweeper. To me girl you are prefer level sweet like grasshopper.
I can't let you go.